touch, touch, touch.
Sahadiyadi meri amene tori di tika mujhe pata avari kil bangaye hasi bangaye anami bangaye tu mera hasima meri zameen bangaye kichaila bada kondoka wangu moyo akawacha unasota kwangu mama sita yeye kumbe amechoka kila kukicha maugomvi kasusa nificha miaka nona rofa wangu moyo akaujaza kauchota kwangu mama sita yeye kumbe amechoka da mi mwenzenu najuta kila sana tushafanyaga mengi waya unanuniza kishenzi wea Mikuni pakistendi Ana kuchoreshwa spendi Kila sana tushafanyaga mengi Waya unanumiza kishenzi Weaya mikuni pakistendi Ana kuchoreshwa spendi Tabasa mula kotabia mpaka mwendo Yolite kangu akiri Sambo na ukusema umenia chapeke yangu Moyo wangu naumia Sibola ungesema umechoka shida zangu Ningekuwa choka penda Kuliko kuumiza hizi sia zangu Nani achana ria Nikilala naota Naota kama unanita Ila nafsi nasita bebe Naogopata kuitika Nikilala naota Naota kama unanita Ila nafsi nasita bebe Naogopata kuitika
Mapenzi kindonga, kwe kwangu ndokonda Nileleva nyamini Shakinda shapona kwa jiri ya kumchuma Wendo wangu ruwaini Ukafanya nkaenda resi kwa mother case Mwisho wa siku nikaishi ya police Na kumbe kesi so case Ni mother case Obasi tu, nionge mimi Nipende mimi, we wangu mimi Na kwenye shinda na raa uwe na mimi Mama nipende We wangu mimi Na kwenye shida na raa uwe na mimi Ah, mape We nipe mapenzi Na kama samaki mindo yako mapenzi Mama, mape We nipe mapenzi Na kama samaki mindo yako mapenzi
Kila saa Ushafanyaga mengi Waya unanumiza kishenzi Wea Mikuni pakistendi Ana kuchoreshwa spendi Kila sana tushafanyaga mengi Waya unanumiza kishenzi Weaya mikuni pakistendi Ana kuchoreshwa spendi Tabasa mula kotabia mpaka mwendo
Yolite kangu akiri
Sambo na ukusema umenia chapeke yangu Moyo wangu naumia Sibola ungesema umechoka shida zangu Ningekuwa choka enda Kuliko kuumiza hizi sia zangu Nani achana ria Nikilala naota Naota kama unanita Ila nafsi nasita bebe Naogopata kuitika Nikilala naota Naota kama unanita Ila nafsi nasita bebe Naogopata kuitika
Meneja jimishua Na kidigwai Ansiboi pacha Dili kaka kaka Spari kasi kaka Kamu ziri Ipo saa Ipo saa
It is Coffee Beats